Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Ono onon tawdaabe Stéjo Tamani beta talataare hande joy lewru janvier. Sanki ko modo Ousmane Diko yottinto on dido kabaruji onon e hedaade. Hono miwana goroworo yo dum woni inde dewtere de lasana bacceli walli fi yaltore jango o Francinki Dima do Mali woni goldo finde nokku hyper cachère to parito e le dewtere de o sifo no dum wari fa warde e ko wonno le maliga fa warde e ko wodi handen to Francito e wi makko dewtere de wajoto sukabe Afrique keddo le Afrique ga pati dokkitira wonkiji mu en yaade leede Europe. Hono yottingol kabaruji ana yobi handen cuudi teleji di ngala e saria tidal ana e natindide e saria fayso hakka ana wodi ka e wi wombe ton dun wombe darani be golledi e bi natindide dun ana tiidi hono mobugol mbuudiji sugola mudun jiwani yimbe ngallure mawnde maline nokkure ana to numu mbuguto le lamu kulikoro do mbuudiji commune go obo dido ba tatubo kany enaybe do bamako do fu mobete alal barande ministre daranido hawalu cenan e yawara uditi nokkure de yo do woni nuyle kabaruji dibe jottinta on hande onon e hedade hitande handen ko Amedi Kulbali wadi war hore le hyper cachère Paris lasana bacili wadli fike dewtere yaltore alal barande sifotonde no golle o wari fawarde ko torri wonki makko handen kede ko Mamadou Sama Seku faccitani en
duubi sappo e jogo woni ko jogino lasana bacili wattunde o iwi leydi Mali dartoyde arsuku der Paris batte o wala non dereji saa fuf o mo suudi non Allah wadi o hebi golle le lumel hyper cachère nyande aljumare wattu sede fadma ko jippade golle lasana bacili na wonno e mottude kartongaji fa leelel suudu lumel ngel den o nani soyfa jabe don e don hakke yimbeele sappo e jon duggi dun fewde nokkum do wonno do ben wari sala ebe hisa Amedi Kulbali o jeydado e yimbe sattinbe diina pati o warabe on motti kala gondo e le lumel ngel o neli dun debbo goto gonnodo ton on darta keddibe be fube ngara nokku goto o wada be sagu mak won garbe keddibe calki warde den lasala noddibe sala ebe kebanu be yaltira sella gillanden lasana bacili hande latike inde ande der aduna ndu fuf horejo France François Hollande selminimo der suru lamibe France Champs-Élysées holliti wide dun hande lasana woni bewdo mak kama dun dereji kolitowo latima bingel leydi France e horeje leydi meden ibeka dun sirminimo lasana bacci hande o e ley mairie Paris gollata o ibi ley do o wonno do yaade der sur kibbo hande kay kabar mu latike hono dun yawti halama buytike fa sanne lasana bacci windi dewtere der mbudun o holliti wiide wona kuddu fe hono mette bawde tawede hen mo wondi ikitade bindi France ko seeda seeda o joini dun fedde do inde makko e hakkile lasana kay ko buri dum woni denten nangundiren
nde dewtere de lasana bacili walli fi walla e lewi makko sukabe Afrique famude pati Moursa wonkiji mu en yaade France sabede dum fu hebataake ton wonko o haaldi e Seku Gadjigo kede ko Mamadou Sama Seku faccitani en
gilla kabar o wadi yimbe hewbe dardi kan yaltinde dewtere dum majjum e be kaaja andude ko gommi to iwammi no gardumi leydi France hono dum e hono dum dewtere ne yalti mi sifima do kulle kewde iwde no gardumi France e kanye ko dum saabi sukaabe jokolbe nokkuji meden de ana suba mayde der mayo dina heddade cuudi fa yotade no enen gombe Europe be jogorto ko emen so en fangoy cuudi sabi dum ana wada yoga muya warde Europe tawena ko yafi fu wala hen iwde lewru janvier dabbi do warde hande mi dawi ma sanne mi yidi dun e yimbe mobe kawbe taggal kabaru o debbo lami do gallure Paris dardi kam warde gollude der mairie Paris hande don gommi mi ikintinama no golle de yarata mi hebi dun famu mawdo lati madum sababu mi waltike le galle keso
kala ko jiddo hollude hakkilaji mawdon poode fa e hella men Facebook do studio tamani handen o cuudi tele ana kewi le mali do di jamiraka yo dum woni ko hakka hani daranade no dum latori fuudi cuudi mbawa uddede do e dubi tati wonko Ibrahim Kulbali jottino kabaruji yewtidi e haldude amme mawde kenye kede ko Mamadou Sama Seku faccitani en
je ne vois pas
mi yayi télé fouf mo be mbawi uddude be jeewi ma fa dum woddige den em darata hebande dun dabar yali fouf no be mbawata biltude dun mi yida indido neddo nga em fou eden andi wiide suudu télé yoga won e majji e mbaba kam memede fes fedde kewde gondo be gondi e susude lam o sanne no be poti doyre e be gondi udditinde télé ngaji tateji di fouf e be tajjor wiide lam o wala fouf ko wawani be sabi lam o jaati yaltini talkuru kollitor kala suudu télé auditeur tagal jo ingol service hak ana yamira dubi tade fadi mun hibbinde sarjaaji
avant 3 ans
le ko bamikol janginobe wanda e le dadundiral nyande alan de fedde janginobe fedde saga tonne janginobe holliti janginirde ngaran uddede batte wayde janginobe e de haaja janginobe ujinaaji sappo e didon kano laamu o waawa bande ko hejeta Chamago Daw, secrétaire général Fedde nde Haldi et Imrana Kilou Maiga, kedo ko Mamadou Sama Sekou Facitanien.
Chaque année no itande fu min dardan lamu o hakke golloobe ko min kaaja e dow bawde mako lamu o dum waddan landinal mudum so min tewti hakke ujnaaji sappo ma ujnaaji sappo e didon golloobe bawde lamu o burata hakke ujnaaji nayo hono dum e bandun tan watta so janginoobe pamdi der leedi meden lee ngalluuji di ti dalla mun yiyataake san e lee gurde woni ko dum hasindina fa san a yiyan cuudi janginirdi jeegom fuf janginoobe idon tan dum holla wiide laamu o an haani beedoraade tinnaari fa sanne salla janginoobe kewbe ana hebe do adno woni hande don yiide janginoobe idon jogibe cuudi janginirdi jeegom idum hawni sanne sikki wal leedi meden mali ana haaja janginoobe kewbe
an enseignant
mudiji commune go oba dido ba tataba e nayebe do bamako do fu yonumu mbugu le laamu kulukoro tipoite nokku tiddere mo inande de ministre hawalu cena e yawara uditinde nyande alar barande e wi makko lamo o wadana jamarande ko wawi fu fa wurda no moiru seku gajigo haldi e markace daw jottino kabaruji makko kede ko marko mamadou sama seku faccitanie
de nokku o subande yimbe fa heewi holliti mette mudun hono dun wobbe weltima hen sanne no lati fuka pamon wiide min cubaki nokku o dow mere kabaru mun ewama ewtama tawama don uri seden seden jamari ndi fuddi famude wiide gonga lam o wundi tudi juppetede ndi urata mande majjundun yiyataake sabi masingaaji ngaddaadi todi fuf yukkaaki ande kessa non nyama o temete fa gasa njendom sendete e kedde nyama o nafa majji ana wodi tayoron kay farati fu wala hen
gollobe radioji do ni animateur e ngadi medara battetidal be joine walde nodirande alaka tiede med woni alla wallu gonga e fulfulde imade mabbe yottinde laamu laamube be notidal alaka worini fa cogu courant e la e loisiji hubuito walde de windi lettre du feu de kananke leddi nan mamadou sama seku faccitene ko ali bokar haydara haldi al husaina abatoure kedo den
fedde amen o yu dental kaloobe radioji bamako motti e nyono mi ngadi dun fa jama o fama wiidi wana hala tan woni ko min baawi caddeele anna heewi leedi mali jonnon min tuubima tobbe tati ben woni kabaru luumo kabaru luwanse e kabaru courant fedde amen yaltude maajaade min tuubima tafun neldude talkuru horaje leedi ndi talkuru hollitor ko woni sugulla meden kedde golde de ana bili e ko yaltata e jawabu horejo o
nyalaade hande minisma ana hay fa trafika ko drogu komen kebi famu mu e wi kibido ton yo goto e mabbe tan mabba ana soda fa nawtoro ka dum e tewede o do kabaru labanan kala ko warata Union européenne e gouvernement royaume uni e leydi suède ngoni papatobe studio tamani senjay e region ngaji meden di hono kanko alpha mamature woni amir tumbutu handen o joinama nyande alande jabbinande le miside sidi yaya al andalousie kanankobe leddi e sara fu ana bawi wiido o walla dum ben kabara jogala basiji di yo kanko lomti allahinne yafa yaya umar alkaya mo alla banti rowani yambere nyana kan timmi nyande alande yude go o yaade tati lewru janvier ndu de wadi hono nokku komanav to kulikoroto e le dara imadara walde dusukele denno e le mudun fa hande kebentam famude yambereji ngadi hen finatawa fawarde e batuji dokkundiral hakkile fu latime e majjun de yambere arandere latime weltare mawndo fay somali ane wattu kertindado yo dido kabaruji wondi kebden hande yenji jontere warar kedde hedade yertere ma ana yeso